Tinaila. You can believe this. It's DJ Lovey Boy with X-Beat Maggie. Of course it's Markington on this one. Harambe.
Girl, nemari.
Shake it up, shake your body. 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 Ninida, manida, manida, ninida, nibotuta. Madrid, bitingo, bitingo, Madrid, atukyongo.
Pesa niko nayo, ukitake magari niko nayo. Nikupeleke wireless ama wasis kule. Michezo tucheza alafu mapenzi endelee. Hata wale wenye kichwa ngumu, wa mikono ngumu, wakali si watamu. But sasa timu wale hawana nguvu, acha nikuonyeshe nguvu yetu hile ya timu. Love yawe yakapira na jepenye ndiba na wembuka depaka tulia mukene. Kuna mubano munje gunzi tulememe, mapenzi lako atari danger kama umeme.
Yemare.
Shake it up, shake your body. Shake it up, shake your body. Shake it up, shake your body. Shake it up, shake
the way you shake, daddy. When you cook, daddy, make a bad man sick. Hennessy, in it. Baby, you're good.
Mina takale. Shake it up, shake your body.